never changed his mind. Well, maybe, baby, I'm a fool for you. Mapenzi kipofu, kipenda maovu, huoni, oh, love is blind, never seemed so true. When I'm broke, natumianga bro, please call me. Akipiga naomba do, mbona kuna message natitumanga send me money. To cut a long story short, yo, vumilia na mimi. Please don't leave me, don't let the money fool you. Sponsors just wanna use you. Namwambia mtoto wa mama siharibike, hana nishoni biashara tu. Na swezi mshibisha na panganga tu. Na mwezi ukiisha sina ujanja. Na renti kidishwa wanga blanda. Baby, kwana miwakati sina. Meo sina kitu, kesho tafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Baby, kwana miwakati sina. Leo sina kitu, kesho tafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Kwa dhiki mtala na ye kwa faraja. Ahadi yangu ndio hiyo. Kama pamoja tumelia, tutacheka pamoja. Wow, vumilia na mimi. Please don't leave me, don't let the money fool you. Sponsors just wanna use you. Toto wa mama usiharibike. Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho tafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho tafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Yeah, mali nimetoka na wewe.
Yeah. My only one.
Okay, sana icheza kabubu. Maybe no more talk, just do. When time come abuyu, zai kwa chini uko juu. Forever be my only one. Tukiachana itanyuma na joku na niga. Na ngoza nitome aruke ndani ka super sub. Usiache it happen. Shikilie kasiri. Keep make it in life then. Kushikilie pia mimi.
You make me whole, baby. Don't let me go, stay beside me. You make me complete. How will my heart beat without you? Baby, mwana miwakati sina. Leo sina kitu, kesho tafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Baby, mwana miwakati sina. Leo sina kitu, kesho tafanikiwa.